awunoma welelwe yakudlala inkinga ayi yena noma ithi asithathe sifake manje awudla kuwe awu ayi noma welelwe ngicela ungibhekele noma welelwe ngicela ungibhekele bhekele noma welelwe ngicela ungibhekele yena welelwe ngicela ungibhekele bhekele noma welelwe ngicela ungibhekele noma welelwe ngicela ungibhekele bhekele noma welelwe ngicela ungibhekele noma welelwe ngicela ungibhekele bhekele noma welelwe ngicela ungibhekele noma welelwe ngicela ungibhekele bhekele noma welelwe ngicela ungibhekele yena welelwe ngicela ungibhekele bhekele noma welelwe ngicela ungibhekele noma welelwe ngicela ungibhekele
No more than